예수를 넘이시 나온디와 사나웨 우루웨라 기타네 우릉나무 숨바보세 예수를 넘이시 나온디와 사나웨
gitumye abanyamahanga bagira imidugararo namoko yatekereje iki iby'ubusa abame bo mu isi biteguye kurwana kandi abatware bigiriye inama Uwiteka n'uwo yasize bati reka ducagagure ibyo batubohesheje tujugunye kure ingoyi batubohesheje ibatinyishije uburakari bwayo bwinshi iti ni njye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni umusozi wanjye wera ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye saba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe nawe ukumera isi ngo ubatware uzabavunaguza inkoni y'icyuma uzabamenagura nk'ikibumbano noneho mwabami mwe mugira ubwenge mwabacamanza mwe zabo mu isi mwemere kwiga mukorere Uwiteka mutinya munezerewe muhinde imishyitsi musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira uko umujinya we ukongezwa vuba ahirwa abamuhungira bose Zaburi ya kabiri
Ijuru no mu isi hahirwa abagungiraho bose mu isi yose mu isi no mu ijuru hahirwa abakwambaza bose shima imana mutima wanjye we shima imana uwakubatuye shima imana Uweru dahemuka Shimi mana Mutima wanje we Shimi mana Uwakuwa tuye Shimi mana Uweru dahemuka Nari kure Nabdiri njido Namba nari mfite Bya masezerano yibizaba Nari kure y'Imana Ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye Ubu sinkigenda niganyira D'umwana wihoraho Shima Imana mutima Jewe shimi mana uwakuwa tuye shimi mana uweru dahemuka nari kure na byiringiro namba nari mfite by'amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko nigijwe hafi n'amaraso ye ubu singigenda niganyira dumwana wihoraho iyango samaraso ye aranunda bihambaye uwowe unahinduka iyango samaraso ye aranunda bihambaye uwowe nahinduka shimi mana mutima wanje we shimi mana uwakubatuye shimi mana uwerudahemuka nari kure nabyiringiro namba nari mfite by'amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu singigenda niganyira ndi umwana wihoreye